We the best music. Tupa Mawe, Mawe, let the fam up on mic. One more missy talk. Me turn on me call it to nobody can dislike. Check you wanna own a donkey, kwanza wani fat. Check you kila siku na vujini panda chat. Kile chap doni na kupige zao soni. Ukitaka vita mfate majengo sokoni. Ukitaka dogo nyambaze ni no akoni. Ukitaka toku mwana ni fata morning. Ukitaka kune nepa kesho jikoni. Kama na safari mtalifu mwanangu domi. Nanda mida imefika ya kuitimisha. Dundo kali nataka pasua speak. Wote wanacheza pali linapo stick. Paka wanaunguza mboga wanaopika.
Ila kusama kweli Defe ametisha.
You know we gotta do this, man. I got you covered.